VOA Afrique, la radio de tout le monde.
Okudekeza kama mtoto, fura unavurangia, nafoge ukamoto, machozi unalia. Mwemama mungene, wena pesa kama Dangote, Dangote. Eze nijayu mseke, laweza panda mtu yoyote. Penzi sio somo, kasome kwa kitabu. Penzi mefanya Harmonize, fukuzi shemwarabu. Kama swangi limekole
asaina mbona
Fanya pregeli
yonga yonga kibasi yeli yonga kibasi yeli kama kibasi yonga
na kupenda mkogo
yonga yonga kibasi yeli kibasi yonga kama kibasi
yeli saka goma la kashikwa mdadi Kitonga kachanganya na nyagi
VOA Afrique.
Disconnect.
You wanna come close with a conference?